Rebe hebe no gollida safareji kanje e kullego ko imminta no o e dun yi e kayan mata dume jiida do majjum
se resistance
kulle de enna no lati ni fina tawa ledde kanje safareji ko himbe gollititto yorno be birni e dun wallita be ko wato ko jomu beydana goridun ndakam kanyu wiyete kayan mata
selon ins in certain sensibilité
godde majje ne yarete no na nyameto no godde du konna e be gatta un dar mabbe gare buri bonde e majjum
wattobe der newa kuji mudun en kanyum burdude sanne kanyum buri wadde gacce har fila cellal debbo on enda
ko on wani gacce ko on wayi waddande debbo on wakkati mudun na dukannan yadu yesu
l'impact de ces produits
gacce mun ni woni gatto safareji di der newa ku mun gambe de ndakam newa ku kai wakkati funo laabi to jomu hoji safare wonde na goddum watti der ton to tundiji wonno watto enda dun dukannan na waddande debbo enda na wallaji chattudi san latidi safar mun tidi rebel mun du kan wonno hono jomu sene watta dum fu no wonjitan de waku mun juwato wonno don dum wonton enda no wawi yofa yolba kasenda selba sanne jomu wakkati go se fuko deke gori dum sey dum ya dum sekwa hinno no wada jijam yana salo darade safar mun tidan sanne ni
se saki amensa ambrians
wadi fu ma kepdon han majjum
ngaba resi beaucoup de patients
rewbe hewbe ngara to ami honnon en latibe kaya mata o won ko watti der de waku mudun en sey jonkay dun latni dun nyaw sawri fa tampi ginana wurto enda dun jabay nenno wono ko jomu yato warato amin do enda sey min jamin yewa tan min taw leto seki non bari ko jiyanda no yuppo jonkay tilay sey ni jomu yara e le blok to enda gollene yiyanda daro
pour situer et arrêter l'hémorragie
wabedu no bi'a gollidi go kaya mata o no denen jomu nyaw ser dumirgon
pour le risque de cancer
to e do fi nyaw ser dimirgol min keba fu jande de min gadi ko holli wiide ke kaya mata o goldugo mudum no wada jomu wada nyaw ser dimirgol
to dum won jamiroje ko gadanta rebe ni
betinobe jodo do tagadi mabbe
c'est naturel.